wale una ola wale gume chansile ina hukwa wale gume
saipa taitile ina hukwa wale gume reflexile.
Yeah, caught.